Anna ni msichana mdogo.
Anna is a young girl.
Leo anapata viatu vipya.
Today, she gets new shoes.
Viatu ni nyekundu na mwangaza.
The shoes are red and shiny.
Anna ni furaha nyingi.
Anna is very happy.
Anakimbia kwa marafiki zake.
She runs to her friends.
Tazama viatu vyangu vipya.
Look at my new shoes.
Marafiki wake wanasema, "Wow."
Her friends say, "Wow."
Wanapenda viatu.
They love the shoes.
Anna anajisikia maalum leo.
Anna feels special today.
Yeye anacheza katika bustani.
She dances in the park.
Anna anapenda viatu vyake vipya.
Anna loves her new shoes.
Viatu vyake ni viatu bora zaidi.
Her shoes are the best shoes.
Yeye anasema kwa mama yake kuhusu viatu.
She tells her mom about the shoes.
Anna anaonyesha viatu kwa kiburi.
Anna shows the shoes proudly.
Kila mtu anapenda viatu vipya vya Anna.
Everyone loves Anna's new shoes.
Anna ana furaha sana na viatu vyake.
Anna is very happy with her shoes.
Mzozo wa Uholanzi ulianza mwaka 2014.
The Ukrainian crisis started in 2014.
Watu wengi walikumbwa na vita.
Many people were affected by the war.
Familia zilipoteza nyumba zao wakati wa mapigano.
Families lost their homes during the fighting.
Watu wengi walilazimika kuondoka nchini mwao.
Many people had to leave their country.
Wengine walipata makazi katika nchi nyingine.
Some found shelter in other countries.
Hali ilikuwa ngumu kwa wengi.
The situation was difficult for many.
Msaada wa kimataifa ulikuwa muhimu sana.
International help was very important.
Watu walipokea chakula, nguo na dawa.
People received food, clothes and medicine.
Dunia ilitazama habari kwa makini.
The world watched the news closely.
Ukraina bado inapigana kwa uhuru.
Ukraine is still fighting for freedom.
Hali za Ukraine haijulikani.
The future of Ukraine is uncertain.
Lakini watu wanaendelea kutumai.
But the people continue to hope.
Familia Gonzalez ilihamia katika nchi mpya mwaka jana.
The Gonzalez family moved to a new country last year.
Waliacha nyumbani kwa sababu ya hali ngumu.
They left their home because of the difficult situation.
Walitembea kwa siku nyingi kufikia marudio yao.
They traveled for many days to reach their destination.
Katika nchi mpya, kila kitu kilikuwa tofauti.
In the new country, everything was different.
Waligundua ni vigumu kuwasiliana mwanzoni.
They found it hard to communicate at first.
Watoto wao walianza shule mwezi mmoja baadaye.
Their children started school a month later.
Shuleni, walifanya marafiki wapya haraka.
At school, they made new friends quickly.
Hivi karibuni, walihisi kuwa nyumbani zaidi.
Soon, they felt more at home.
Familia ilijua kuhusu tamaduni yao mpya.
The family learned about their new culture.
Wao walisherehekea sherehe na tamaduni pamoja.
They celebrated festivals and traditions together.
Baada ya muda fulani, walihisi kweli kuwa nyumbani.
After some time, they felt truly at home.
Sasa, wanaweza kushiriki hadithi yao na wengine.
Now, they can share their story with others.
Majadiliano ya kisiasa yalianza na mazungumzo ya moto kuhusu mabadiliko ya tabianchi.
The political debate started with a heated discussion about climate change.
Wagombe walichukua zamu kutoa maoni yao kuhusu ukosefu wa usawa wa kijamii.
Candidates took turns to express their views on social inequality.
Wao walizungumza kuhusu umuhimu wa elimu katika kukuza usawa.
They discussed the importance of education in fostering equality.
Mgombea mmoja alisisitiza hitaji la mabadiliko ya kimfumo.
One candidate emphasized the need for systemic change.
Hadhara walijibu kwa shauku kwa hoja zilizowasilishwa.
The audience reacted passionately to the arguments presented.
Baadhi ya mada zilikuwa za kutatanisha, ikiwa ni pamoja na kutokuelewana.
Some topics were contentious, leading to disagreements.
Licha ya mvutano, wagombea walihifadhi heshima kwa kila mmoja.
Despite the tension, the candidates maintained respect for one another.
Majadiliano yalihitimishwa na wito wa kuchukua hatua kwa mabadiliko.
The debate concluded with a call to action for change.
Kila mtu aliondoka mahali huku akijisikia kuhamasishwa na matumaini.
Everyone left the venue feeling inspired and hopeful.
Katika mandhari ya kisasa ya biashara, mabadiliko ya haraka ni changamoto ya daima.
In the modern business landscape, rapid change is an ever-present challenge.
Madaraka ya utendaji inapaswa kuendeleza mbinu ya mchanganyiko ili kushinda vikwazo.
CEOs must maintain an agile approach to overcome obstacles.
Uwezo wa kubadilika umekuwa jiwe la msingi la uongozi wenye mafanikio.
Adaptability has become a cornerstone of successful leadership.
Katika nyakati za kutokuwa na uhakika, mawasiliano yenye ufanisi yanakuwa ya lazima.
In times of uncertainty, effective communication becomes imperative.
Uwazi katika kufanya maamuzi huimarisha uaminifu miongoni mwa wadau.
Transparency in decision-making fosters trust among stakeholders.
Madaraka makampuni mara nyingi hupata wenyewe wakijielekeza kwenye usawa wa maslahi tofauti.
CEOs often find themselves balancing various interests.
Usimamizi wa mizo unahitaji mambo mawili, kutazama mbele na ujasiri.
Crisis management requires both foresight and decisiveness.
Zaidi, wanapaswa kukuza utamaduni wa uwajibikaji.
Moreover, they must cultivate a culture of accountability.
Mitindo ya uongozi yanaweza kutofautiana, lakini maadili ya msingi yanabaki ya kawaida.
Leadership styles may vary, but the core values remain constant.
Hatimaye, viongozi lazima wawatie moyo timu zao ziende mbali zaidi ya kile kinachoonekana kuwa kinaweza.
Ultimately, leaders must inspire their teams to go beyond what seems possible.
Uthabiti wao katikati ya machafuko unaweza kuunda fursa zisizokuwa na mfano.
Their resilience amid chaos can forge unprecedented opportunities.
Katika hitimisho, jukumu la CEO linapanuka mbali zaidi ya usimamizi wa kawaida.
In conclusion, the role of a CEO extends far beyond mere management.
Katika enzi ambayo inafafanuliwa na maendeleo ya kiteknolojia ya haraka, akili bandia inasimama mbele ya uvumbuzi.
In an era defined by rapid technological advancements, artificial intelligence stands at the forefront of innovation.
Hata hivyo, nguvu kubwa huwa na wajibu mkubwa, mara nyingi inainua shida za maadili za kina.
Yet, with great power comes great responsibility, often raising profound ethical dilemmas.
Wakati mashine zinajifunza kuiga tabia ya binadamu, mpaka kati ya mwanamume na mashine inakumbwa na uvuguvugu.
As machines learn to mimic human behavior, the line between man and machine blurs.
Huu mtazamo unainua maswali kuhusu idhini na uhuru, ukiwa changamoto kwa mifumo yetu ya kimaadili ya jadi.
This advancement raises questions about consent and autonomy, challenging our traditional ethical frameworks.
Zaidi, uwezo wa AI kuboresha uzalishaji unaonyesha kidogo, kadri ufanisi unavyoongezeka, vivyo hivyo hatari ya kupoteza kazi inavyoongezeka.
Moreover, the potential for AI to enhance productivity presents a paradox. As efficiency increases, so too does the risk of job displacement.
Dikotomi ya maendeleo na hatari zinazoweza kutokea inahitaji kuzingatia kwa makini na utawala thabiti.
The dichotomy of progress and potential risks demands careful consideration and robust governance.
Kwa hitimisho, tunaposhughulika na changamoto za ujumuishaji wa AI, approach yenye usawa ni muhimu.
In conclusion, as we navigate the complexities of AI integration, a balanced approach is imperative.